kaɗo sariyan hanno golleede gilla ñande noga jeɗɗilir morse ƴaɓiri ndu fanda muɗum e wi ministre transport o yo hadde kewal geƴƴi ñaw coronavirus e ley golle transport o ndenno e ɗum fawi noon dow ɓoytude sanne adadu yimɓele natoɓo e ley mobilaji transport hono bus minibus mobilaji keddiɗiɗi taxi e kala moto e ko nande muɗum rafi tabagol kaɗo sariya juhay fewi dunke en joga kabar transport hono Salihu Guiro gollowo e ley mali justice projet min kay min anndu noon jaati ɗum ɗo wawataka golleede saabu hultaka fewi transporteur a wiide kala ko ɗum mursi yoɓete wajji mbinde hunde du neɗɗo tawe wattana hakkillo mursira e ley golle makko o aɗa tiiɗi ɗum ɗo heɓa lawol sowona ɗum sa ɓami anni a humtande hoore sariya ana hani ɗum gatana hakkillo kala ko hassidina bangal muɗum
oɗo dunke kabar transport o na metta sanne tawi kade wiide ɗum ɗo latto sababu sembinde sanne kewal geƴƴi ñaw coronavirus e ley kabar oɗo golle o
sikki wala kay ɗum latto sababu kewal ñaw o saabu sériyaji ɗi taɓataki ɓuuri foof ko yimɓele hani woɗɗodirde go saabu ley mobileji ɗi jama kurɗo natta hen ko hannon kay yo métre goto naata hakkude mabɓe ɗum tan no hulita wiide kaɗo sariya heɓata lawol
fa hande wi kanko Salihu Guiro o jallakaɗo sariya na heɓa golleede ana hani laamu o darano kala jawdi mursandi e ley oɗo kabar transport
so keɓal ngal feccama ne ɗiɗi laamu o hani daranade wootere ndenno so jooɗo haali ne hani waɗede yo hakkude ministére transport e kañe pelle humaniɗe transport dabare wonde foof wala ko hani kay yo taɓɓade séraji ɗi ɓuuri foof woɗɗodiral hewti ɗum ɗo latto sababu rafi keɓal e ley kabar transport o nden noon ane hani ɓe joɓane kala ko ñakki recette mabɓe o
nde yewtere fewjiɗama e Mali justice les gollidinde e USAID Mali